dhageysa gaafin gan soddomage innama 12 waame faana yaadheen duub eegiyan dag sun isaan waliyaad ka innin dubbi waaqa dubbete nam dhukuu qabiina dhukuu fayyisu isaan nam ilballaanaa fayyisu nam naafaanaa fayyisu nam lafin dhageeninnan ha fayyisu innin nam dhukuu jinnee qabiina fayyise ka duyina lubbu kasa kaase sheeka isatan dhargeeninnan innaman birrin is garin yeemtuutu faayyaa duub eegiyan dad qaalolee gurdawwan akkana dhagartee nam gudda iisa hinaafte bakka ishin mameete nam sun ijjeesa feeti
iisa dhisanii dheebanii gaaf sadee sanee waa guddiyoon lubbu kasa kaasa iisa naminne eegiya bultoo 40 kas innamaat gad be'e maayya sun fuudhanii irraan gar waaqa geessanii harmiidda ka waaqa teessisan iisan duuniya kana ijeemnan ergettuun isa ak iisa lubbu kasa kaasen innamaat odeessit innaman guddete won isaan odeessan sun dhugoonfetanii iisa dhugoonfeten
dad qaalolea ta yahudiya ka iisa ijeefti ishin gammad hin qabdu ka dad 12 sun dhetewan iisaa dubbete duub eegiyan petroaf iyo yohaana qabti ka mal ishiin mahaal akkas jaajite waadiitu aminnan duub eegiyan ishiin ergetu 12 sun kulli qaqabte duub barsiisan keenka arrankaas nu iseentim akka dag ergertuwa sun qaqqabeeni jeellan eken